le bafana ba ka re ba bolaya thar le zenke live life le zenke life chai I never let it swap I never let it stop it re ba bolaya sar.